abasajja batufuze emyaka ana twagala naffe tubeeko mu tiyagaasa atandise oka wabuliwo Okay.